Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Kiraɓe ono e jam ono e tampere korkaji hande talataare sappo e joyi lewru juin 2014 sappo e jeegom yamde ƴaɓɓuri masine ma capanɗe nayyi e joyi les studio tamani ɗo en maison de la presse min goni on kumpititta hande dow kaldal hana hani waɗude Alanjie ɗum woni lamorde Alanjiri yoga e pelle ɓamɗe malfe fandentoro kolliti laamu o jambike ɗum en heedani pelle goɗɗe kaldal ngal hawrinali ɓiɓɓe mari ɓe fuu wiɓe yo ana gondi asawadɓe en ɓe godani asawadɓe tan nelana so jahi toon be te hande jande celɗe ɗiɗi udditanama rewɓe haalanane ley maniɗo en walde nde wana dial laamu indiyayi jangintaɓe faa ɓe mbawa joɗodirde ɓiɓɓe leydi ndi en minisma dow sembinike dow darɗe mabɓe nden no banggal faabade noɓe ñiɓinirta no ñiɓinirta yimɓe cokka hono e ley maniɗo en bisimilla moɗon studio Tamani. Jama cawɗo ministre en hewɓe yehi jeehi Alje ɗum woni lamborde Alanjeri fa joddoyo e pelɗe muttuɗe ena yalla fa jam ana heɓe nenno an han ko heɓana leydi meɗen ndi ɗum haɗali pelle yogaji hollitide mette muɗum en gam ɗe donki famude ndenno ko haɗiɗe kañum du joddoyade ɓeɗo jama en keɗoɗen barke sisi.
Yoga e pelle ɓamuɗe malfe faa ndentoro kolliti metti muɗum en gam donki faamude koɓe kaɗira yaade e kawrital Alger ngal. Ɗum woni hono dental pelle ɓamuɗe malfe faa ndentoro guɓɓal ɗiɗaɓal ngal kangal holliti metti maggal dow hono kaldal e kawral ngartegal faa waɗe to Alger tongal. Ɗe pelle saliɗe nangere nokkuje muɗum en mbi laamu o salike ɓe tawde e jama kaldal e kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali. Ley jiidal hakkunde maɓɓe e jeɗoɓe haalaji ɓe ɓe kulliti wiide laamu o ana saawi jamba mawɗo leygal kaldal e kawral ngartegal faa waɗe nokku to Alger to gam laamu o salike ɓe joddo e pelle keddiɗe abada kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe ɗowtata sariya fuu mo ɓe garta faa ɓe kawra dow muɗum to nokku Alger to.
Hoorejo dental sukaɓe ɓamɓe malfe fa ndentoro e basiji jihadinkoɓe ana holliti hunde fuu wawa yoɓe ɗowtono jaon ɗiɗo jaabuji jaltoji e leygal kawtal gaɗugal Alger ngal ena Ibrahima Abba Kanta o wiɓe ɓe leydi fundi en fuu hana telnede wasa hawride hono o batu o holliti segu gajugo wiide kasen du neɗɗo fuu ndenno mo wodana asawad du ndenno kañum en ka ndenno telnama kaɗama yaade Alger keɗo ɗe Oumar Waygalou.
Walde amen nde nodda ko ɗum woni kaldal e kawral kalngal wadde to Algérie to faami jaaha minen ɗumi kolla e anniyaji amen ɗi sa ƴeewi minen ko hamen miɗen ɗum woni guɓe kanɗe noddede ɗe. Ko waɗi somin noddaka minen min mbiya yoɗo kulle ɗiɗi noon ɗum woni kanko ɗum woni hono keƴaɗo hoorejo leydi ndi mo waɗi ɗum woni curowo o min mbiya kanko woni ko faamay ɗum woni nelal makko ngal saabi wakkati goto waɗino jaati minen e makko min jiidino jaati min mbiya so minen ko hamen min noddaka hay jam e deƴere wawa wartude ɗum woni le saha leydi ndi. Ɗiɗoɓel muɗum du laamu Algérie o holli tan wiide ɗum woni hono guɓe gonɗe toon ɗe kalta haala asa wadde ɗe fuu kana yaade kawritoyde ɗum woni e ngal kaldal e kawral ay minen ni min mbiya feeso ɗum waɗama minen min ngala ley hen
pasi mbasen neltirde min sakiraɓe miijoji moɗon e hello Facebook studio Tamani ngo en on jarama ministre en ndenno soldat si en leydi français yiɗi wiide goto e soldat si en ndenno daakinoɓe le saha ley maliɗo en masimbinama nokku biyeteɗo Almustrat ndenno jeɗɗo e mabɓe ɗum mbarminama noɓe gañima fasane ɗum lenno yama doctorore mabɓe wamde gawtode ndenno jamma hanu heewi an han ko teede hewti mo wattu neɗɗo goto immodi e bomure yalla ana mahida e hewɓe ka e ley hono kam mabɓe to ena serval kañe ministre to ena o woni soldasi jeenaɓo leydi français baraɗo e ley Mali arkia touré landodiri kanko e yitte nan mbiyeteɗo sabatiye keɗo ɗen Oumar Waygal
hokkamo taƴiral wiide ɗum woni hono soldasi amen goto sous officier kañe hoore muɗum ma yit ɗum woni keñen ley saha leydi ndi jaati ɗi bonandaji gaɗi to gawato ko yaate kilogaji temedere soldat si amen ɓe ana gonno toon fa hono mobile gotel ɗum woni ɗiɓe noddirta picop ɗi kañum jaati dogui warde ɗum woni so hawrite mobile aji amen ɗi hay o wakkati guel mobile ngel felli toon so soldat si amen goto heddi ley hen guel mobile ɗum woni mobile aji ɗiɓe noddirta blandé ɗi
hande den no minisma kanyul lande nani jokkan rewbe halanane en le mali hewbe jande do wono ko foti latade darde mabbe bangal kaldal den no hun fu gonu jokkan ngal wadude hakkunde gouvernement o e pelle mutude en Alger lamorde alangeri den Ahmed Agamed kanko mo landondiri e David Gresli den no kanko jokko minisma le mali do en okere den barke sisi
ah l'objet
imade ngal do kawrital dum yo hawrintigol rewbe mali halanane en famen ƴeewa no men baawiri tawtoyde jama kaldal e kawral ngartengal fa fudda le balde garoje de meden mila menen meden nangiri odo waktu fa menen rewbe halanane en men joddo men kalda men dokkondir hakkillaaji baawdi waddude nafa mawdo le kaldal e kawral hakkunde bibbe leedindi menen wana hono laamu o tan men golli hollitide miijangu amen meden gollida e baale halanane en meden yeli gollididde e jaalini e jama halanane en fa laato dabreji ngaddoji jam e deejere le leedi meden di dum ana e golliji imen yamiraadi meden belti sanne hono ko men joddi e be yimbe halanane en be
tu ce leader
dental lewbe e rewbe halanane e be region ngayi malide en ana gondi e do e jidal lotel mande bete hande fa laato be hejaabe mawbe nano laamu o en feewde hunde fugo njaka bale ndaroje jam den ana tabita nyiba e leedi meden di dum ana sabimbina nangondiral nyiba hakkunde jaka hoddube jaati mabbe tita yewtidi em kanko bete do Maria Mayga joko hore jo dental bale dawri doje jam e deejere leedi meden di kedo den kanko bete do CC banda gindo jaati
me ngari rencontre NDI Mali golle mu fa wadde jam le leedi mendi ko foti Mali no welde wala Mali an welno sanne bombe an anni natude hakkunde men fa bonnane den no ena haani tirnade surtout rewbe so tinni ke nangondiri juude baasi timma jam waran le leedi to jam ne wari moere wari to jam wari cellal wari mobe leedi di mida nyaagobe be ballam min fa hande ko NDI golli ko so homo fa an gollirani leedi ndi yaran yeso baasi timma de nyaago Allah yo Allah timmin baasi leedi mendi Allah waddu jam e leedu malindi
tamani tamani sijo tamani
sakirabe jeewon ko wadan banga region ngaji holditde fanyango sami e galle kurdo ngendi wetendi waliya circle bafulabe la muka yimbe nayo mayi hendo ka sugadu an e mabbe jagal yiwone ne en nande mawde wonno ko wadno ton to bafulabe ton Kenya sukabe iurbe region ngaji mali ko foti joka chapande jeego en kawro yi e yambere jikita sukabe député en kanyu e yedobe halaji totondiri ton hakkilaji le do 30 hakkilaji be le balde e balde joy do mure joka hono leydi an ka ko fina tawa kanyu e jam dum ana rena sukabe bangal hakkeji mudum e leydi meden ni I want the mound jakka nama jakka ko foti hono millimetre ji chapande joy e tati tobi kuchala ndiam kamu en yaadi e suka goto mo dubi sapo den hollita ma dum ko duwar mo iwi warde anda ka dum jakka fa hande mo yita ko wonde e tewtede hono mudum dum watino nen tati jewlu juure jabindu en fa yimbe nayo galle goto dum ngin jakka hono jaadi injia yaadi e mudum beta hande golleji hono tentinirde jokka nyaw tedirde nyaw jonti jokka poddi kuccala sukabe ko foti ujunaji temdere chapande joyo jenno pamde lebbi tati yaade dubi jeego jarnete to chafaji jonte sabi ndungu o en woddima be sukabe jokka hono an han ko te konjete du en fa yewe du yalla rafi harande du an e mabbe député en banamba didon jenno njiltima le cercle ngel en fa be jo ha ko te commune ngaji nay hon ko be je fa be compete to en be kollitu no en hunde fu ko wonno jaabuji ko yaltino bangal hono serjaji bamadi je leedo hono bangal député assemblée en beta hande sukabe e janginobe neno ko yi e ana ko yimbe ko yata e yimbe chapande joyo puddi janginede hala hono won jokka hono sambo gore e lesigaso e be jeli hala mabbe ka ena dum beyde e halaji jokka hono leydi ndi en faanata e bindi horejo walde mabbe de en holliti wiide sambo gore ana certi faande nay neno ka bunde fu wolode de ana wiye dogoma sukabe sigu chapande joyo njanginama kabaru hono an ko pioneaku dum ana wada be an han ko tawde be pammine jokka ko won leedi an ka ko mojjube den no be ngadi den han ko ton yontere yewtere je bangal hono berki chaldi bangal figol ballon koyde ballon juude kanyu e hundu jokka ko wete fribe ko jarama e hedade